kimse.
Çizgi aldım be.
Bimbi hakuna noma, paka chini hakuna noma, chenza dada hakuna noma, mwena mikono juu hakuna noma. Jingisha bimbi hakuna noma, paka chini hakuna noma, chenza dada hakuna noma, mwena mikono juu hakuna noma. In the club, people dance with morality. You better move cause you need flexibility. Once you sit back, you lose the ability. Hey, 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 hey. Who them say we are set a bomba? In the club, we are bad, get a sicko. We got them money, we are better than them. See, and we beat them by far. On a Tamina Ruge, a dancing floor. Havana Basini, then Kabakuru, maybe put DJ. Oh, I can't get a car. What a pity. Bukay, the Tamani, the Chimoso, Bukita, Hamukin, Tony Kitabuka. I carry it and do not take it to Kitabuki, the Muyamuna Masat, Jimoso Kamata, the Toliwa Kabi. Hey,
Jingi Shopping, be a Kuna no, Pakachini, a Kuna no, Chenza, that a Kuna no, when I'm going to do a Kuna no, Jingi Shopping, be a Kuna no, Pakachini, a Kuna no, Chenza, that a Kuna no, when I'm going to do a Kuna no,
give it to me, baby, one for me. Aba konyo miwe mikono mugi hanike. Bad man kosha, rumba na kakinobi. Romo zikinga atali yonyenja. Wiki tuki chapire miri metu chua hize. Wate ho, wate heki mama. Hama pezi kawe baby ningoya. Gamba waita ya huye vyo kunywa. Dijoli wakavi wala ya kuna noma. Lika kwezi dhile wala ya kuna noma. Janda musite wala ya kuna noma. Ekintu kiteji hakuna noma. Hamuleke sije sanjeze kolera. Bafo betu waya yu leta go uyambe. Homo tume chimuzo bunyono ni hamutwe.
Jingisha bimbi ya kuna noma, paka chini ya kuna noma, chenza dada kuna noma, wena mikono juu hakuna noma. Jingisha bimbi ya kuna noma, paka chini ya kuna noma, chenza dada kuna noma, wena mikono juu hakuna noma.
Sana ho bibi kutwale mupi dongo. Hevya na ya ito yu nabi somede ida akudala. Hevya na bino ya kitala sada na we. Leka tu mungere sara. One things kama kawe bito moje sije. Haba kuhakala muka kuse kona bali mwe yate. Humanda wabu himba nkwaka. Nomuka ikura kiro sede ya. Baile mukicho biro muzike ni chumba. Isise nebiru ngontilemo. Ninyo wachumbe vyange tibirikona. Jemzo amde yuzo music. Banu badu wala inkaba gambaira. Sebebe ya tutu kugenda koru hira. Bunjo ready hamutwe kabuza hona diko. Omoto meche muzo wala imukatina. Yeah, omoto meche muzo wabu himba. Amo de nukule siba gambe. The body stuff is rough as mud is white. Probably think with a boy them, you know. Chosen came on the beat. Too little no nanti. Yeah.